ebijiri mu bibye, emisingi gy'ensi giri mu mikono gye, enensi n'ebijiri mu bibye, emisingi gy'ensi giri mu mikono gye. Obwakabaka bwe tebukoma, n'ababulimu tebasalwa, banyumirwa buli okukamala, kyova obawulira nga bayimba. Wakitiibwa, 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 oyo Mukama. Atulamuza kisa,
atulamuza kisa, we tusaba natusonyiwa,
natusonyiwa,
tuli bana,
tuli bana,
ukwagala bungi. Wakitiibwa,
Sunday,
Wakitiibwa,
Wakitiibwa,